Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri Y3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika nk'uko bimaze kumenyerwa. Uyu munsi rero turi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'2020. Uyu mwaka wafashwe intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye. Hirya no hino usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki? Tubwire uko ubibona aho iwanyu. Utwandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Ndasubiramo, akamenyetso ko guteranya 202-441-9931. Uduhe nimero yawe hanyuma natwe turaguhamagara tuguhe ijambo mu kiganiro muri Sanga, utubwire uko ubona uyu mwaka icyo usigiye urubyiruko ahanini mu Rwanda no mu Burundi. Hagataho turakomeza tubahe n'indirimbo zibafasha kuruhuka. Iyo duhereyeho ni ya Amalon, nawe aratubwira uko yagiye Kigali gushaka amaramuko mu ndirimbo yise Yambi.
Navuye iwacu heza ngana Kigali guhiga amafaranga ngombe ubuzima bwiza. Sinarangije amashuri, sinaseze ababyeyi, shari wanjye ntiyamenya aho narengeye. Ariko i Kigali nibajya iyamara amasa na gishoro na nicyo aronka. Naraye amajoro hirya no hino biranga mbumuye ndibazinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Hello mama waramutse ute ko njye amaramuko yanze. Oh mama hello mama ese muraho muragoma urukumbuzi rwo ni rwinshi kubabwira uti Yambi. Nageze Kigali nsanga ibintari danje kuba wari hatari mibereho nikwaje. Abantu nibanyamwegendaho kubona ugufasha nitombora ibyinoze
sing if you watch we Ichi gari ni wajai amara masa Na jishoro na nicho aroha Narai amajaro hirya no hino Biranga Mbumu yedi batinda ngombo na mara muko na jo biranga Hello mama Wara musute Kunjeo amara muko yanze Wafiru tiambi Oh wow Wafiru tiambi Oh Wafiru tiambi Sheri wangi nasizewe Wafiru tiambi Tala natuwa kuranye Wafiru tiambi Oh wow Wafiru tiambi
ubu rero ni Amalon aratubwira uko yagiye I Kigali gushaka amaramuko muri iyo ndirimbo nkuko rero nabibabwiye uyu munsi turaganira ku byo icyo urubyiruko icyo uyu mwaka usigiye urubyiruko uko tugenda twegera umwaka w'2020 umwaka n'umwaka ari warafashwemo intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye ahanini harimo n'urubyiruko nimero yacu rero nta yindi ni 1-2-4-1-9-3-1 ukaduhamagara tukaguha ijambo uwo duhereyeho muri iki gitondo ni Okello ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze Getromani
amakuru
Amakuru ni meza, mumeze mte Washington.
Washington, tumeze neza, paderi na amge mmajaru kule Uganda, ni sawa?
He, ni sawa, imeze nezureje.
Agatima kuburo karaboneka?
Ha, karaboneka, obu, ibisimbo bimazekwera, bari gusarura barani, te, turikuri ibisimbo byumye.
Nuko, nuko. natwe tumerewe neza, hanga, nuko rero, uwaruha magayu shaka kugira igitekerezo utanga.
Nitekerezo ku iterambere ry'urubyiruko wendo no agenze ariko twe wenda muri iki gihugu cyacu ubona ko urubyiruko rwo rurateye imbere cyane mbona ko nta mpamvu na rimwe yaba rwaba rwarabujijwe kuba rwatera imbere ariko noneho se nkareba bahamwe mu bihugu twegeranye nk'igihugu cya Rwanda cyangwa se Burundi rikureba ko iyo imigendanire itameze neza burya urubyiruko narwo rubihomberamo cyane nk'ubu ngubu dufite urubyiruko wasaga ruva Rwanda ruza muri iki gihugu bakaza bagakora bakabona amafaranga bakagenda Rwanda bakatera imbere bagakora ibikorwa byabo ariko ubu ngubu ntabwo bashobora kuza ugareba na Burundi nabwo niko bwari bumeze na Rwanda barahahiranaga icyo gihe urumva ko imizamu y'urubyiruko irakomeza ikaguma hafi kubera ko ndibuka ko mu Rwanda bari bafite vision 2020 sinzi nimba wenda ku rubyiruko rw'u Rwanda nimba se ari cyo babona ko iyo vision 2020 ari cyo kuko yaba bazaba bageze kubera twagezemo wenda se bo baraza kutubwira bari Rwanda iyo vision 2020 nimba kubabona nk'uko bari barayivuze ariko biri
niyo mpamvu twatanze ijambo uyu munsi kugira ngo kuko uyu munsi ni umunsi w'urubyiruko ubundi iki kiganiro muri isanga ku cyumweru tugiharira urubyiruko hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi
ego
kugira ngo baduhe ibitekerezo bitandukanye ubu rero uyu munsi twafunguye umurongo kugira ngo nyine tuganire kuri icyo kintu waruvuze rero ku bijyanye n'imigenderanire ituma ibintu bitamera neza aho ngaho muri Uganda ho ubona hari icyo bahombye kuba batakibasha kujya mu Rwanda
twebwe urege igihugu cya Uganda igihugu kese yabarebye mubare w'abanyarwanda w'abanyayuganda kese
ariko ariko utaraja kuremere nk'uwikosora gato ntabwo urwanda rwo ntabwo ntekereza ko rwigeze rubuza abagande kwinjira abo rwabujije gusa ni n'abanyarwanda rubagira inama yo kutambuka bajya mu Bugande ariko ntekereza ko n'abagande binjira mu Rwanda bagomba kuba barifashe okero komeza igitekerezo cyawe
yego ariko noneho ko twe kubanya Uganda nta kigeze kidusubiza inyuma ati kubera ko iteramere rirakomeje turakora ukora arakora uwigariga ndetse nta bintu biko nta mabwiriza aturuka hejuru birya bita ngo order from above ngo bize bitsikamire wa muturage bimubuze gukora nimba ari umuturage ufite akanajyanye mu isoko aragakora nta nzego z'umutekano zimwiruka zongira ntabwo wemerewe kuhacururiza ariko ku banyarwanda nta kintu na kimwe kigeze kitubuza gukora ikindi ubona ko iterambere rirahari cyane kandi uri gusanga umunyarwanda kugira ngo abone ko ibintu bya ishoramari yabonaho kugira ngo asake n'ahandi aragura imbibi araza hano mu baturanyi ba Sudani agenda kore agende Kenya agende muri birayo bya Middle East akore iterambere rimeze neza ku banyarwanda twe nta kibazo gihari na kimwe.
Ni ukuvuga rero ko urubyiruko rwaho muri Uganda 2020 isanze muhagaze bwuma
duhagaze bwuma hano vision yacu President Museveni yayishyize 2014 muri icyo gihe twe n'icyo gihe vision yacu ni kwiri ndibaza muri vision 2014 tuzaba mbese tuzaba turi ku rwego rugeraho muri USA aho iwanyu tuzaba turi hamwe.
Okero urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo.
Urakoze cyane nawe Joke Mtagumba.
Ye ugire umunsi mwiza. Mukanya gatoya rero reka turakira David mukanya gatoya ariko reka Okelo tubanze tuguhe akaririmbo kumuhanzi aho ngahi wanyu witwa Sheba kitwa Onkutude.
Chova pasachi un quadra gnagno nera visa tutto volo machi un cubia sabawa buliro cosa sadawa un cubia sabawa buliro cosa sadawa tu te se cavolo unji my baby tu colomo quando ye un cu tutte o me gude o me ne curachi di cu camo kiringi camo colongo camo basulati
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sheba arakubwira ati Onkutude. Ku murongo wa telefone dufite David. David ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Nebazanyo kuba mu nkubide.
Kale tata we barenyo nawe.
Kate yo muri mutya.
Je turi ariko reka dusubire mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Nakyozo na gaciye.
Amakuru David.
Amakuru ni meza na kibazo akanyitse mu redi imvura nyine natwe imvura bayatugeze.
Urahagana hehe mu Rwanda?
Ni mu karere ka Ngoro mu menjo wa Ngoro mu kagari ka Nyange.
Yee, akavura kameze neza.
kavura kameze neza ute kujya ku misport aho bita kwiga kwavu eh ubwo muri make turaho nyine iko imvura ni nyinshi
ye noneho rero dushigaje iminsi 30 ngo tugere mu mwaka w'2022 nkuru byiruko rero rwo mu Rwanda ubona uyu mwaka usanze rugeze kuki igitekerezo cyawe ngira ngo nicyo washaka gutanga
okay nge pole make rwose uyu mwaka wambere mwiza kuko watangiye mfite intego nashaka kugeraho izo ntego rero hamwe no gukora no gufashwa n'Imana nazigeze hakiri kare cyane ku buryo mezo tatu ya mbere y'uyu mwaka ibyo nashakaga nari nabigezeho muri make bivuze ngo umwaka mbere mwiza pe
ubona urubyiruko rwo mu Rwanda narwo rwarashoboye kugenda rugera ku ntego muri rusange ngo ntiwavugira bose ariko uko ubona ibintu bigenda bihagaze hirya no hino ubona byifashe bite David
muri make uretse na ngo muri intara yacu mu burengerazuba aho imirimo abari mike bitewe na klima yaho ariko ubona urubyiruko rugerageza gukora rukajya mu muhanda bakagura amagare bakanyonga abandi bakajya mu bucuruzi muri make ubona ko urubyiruko rwo mu Rwanda rufite gahunda yo gukora rwasobanukiwe n'umurimo icyacyo ko abenshi usanga bari nko mu makoperative bakorora inkoko bakajya mu buhinzi bagahingira hamwe usanga urubyiruko rufite inyota yo gushaka agafaranga cyangwa se kwiyubaka ariko rimwe na rimwe wenda tukagira ikibazo cy'ibintu by'imisoro kuko usanga imisoro itugonga cyane nkatwe urubyiruko kuko bigiye nk'umuntu usanga tubare wenda tuvuge nk'2,200 wabara imisoro wabara ubukode bw'inzu wabara ayo uzashora ukeneye kuryamo ukeneye kwambaramo ugasanga y'amafaranga agiye gushira nta kintu urakora ariko ndahamya neza ko wenda leta wenda izagera ikagenda ituhuhiramo ikagenda igabanya naho ubundi urubyiruko rwose rurakora ruragerageza nuko wenda amafaranga tuba tuyabona ajya muri byinshi ariko nkeka ko urubyiruko ruragerageza gukora uko rushoboye
David urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho uherereye mu Rwanda
murakoze namwe mbifuje ibihe byiza kandi mwifuje no kuzangiza uyu mwaka neza ugatangira n'undi mu mahoro
mu kanya gato yaturaza kuguha King Saha agucurangire Nkwagalanyo ariko reka tubanze twakire Jerome
murakoze cyane
urakoze David Jerome ikaza mu kiganiro muri sanga
ndona mahoro
amakuru
ndabacha
urahagana he Jerome
no udumgara ni bigisagara cyangwa
amakuru y'ingozi
makuru ni nabenye nakavura ni kenshi
nuko rero ikiganiro cyacu wacyumvise ni ikiganiro twahariye urubyiruko kutugezaho ibitekerezo uko babona 2020 giye kubasanga mu minsi 30 iri imbere tuziko hirya no hino haba mu Rwanda haba mu Burundi bayobozi bari barashyizeho gahunda yo kugeza ibihugu ku iterambere urubyiruko rw'u Burundi rwibona hehe bwa na Jerome
urubyiruko rw'Uburundi ibintu niko nabona muri mpera y'umwaka ariko baratanga akazi
baratanga
akazi ibintu byo kwigisha nyine niba nawe tubyumva
ibihe byagute
kumbani rakwita n'abigisha nicyo kintu gishasha dufite muri umwanya
nicyo kintu gishya mufite muri uyu umwanya ariko ntabwo bigera ku rubyiruko rwose hari abakora indi mirimo itandukanye Jerome Reka twakire na Daniel.
Yego yego.
Amakuru Daniel.
Makuru ni meza.
Eh uherereye hehe?
Inyamasheke rwarambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amakuru y'inyamasheke.
Eh amakuru ni meza gusa kavura kari kutubuza kujya mu mirimo cyangwa mu bikorwa bisanzwe.
Eh akavura ndumva kakwiriye hirya no hino mu Rwanda.
Eh akavura kakiriye hose mu gihugu rwose.
Nuko rero bitebye urubyiruko rw'inyamasheke aho ngaho Daniel.
Urubyiruko rw'inaruraho benshi bari mu makoperative abateza imbere kandi nibyo koko abagiye bahabwa inkunga zitandukanye bakabagura amagurube bakorora nuko mbese ubona urubyiruko rwinshi rubanda yabishi ruri mu makoperative abateza imbere.
Wowe hariyo urimo?
Ego rwose.
Ikora iki?
Dukangurirwa kujya muri koperative yo kwizigamira. Ari umushinga witwa World Relief wagiye utwigisha uburyo umuntu akwiye kwizigamira. Ubwo rero buri muntu uko agasanzwe agenda atanga buri cyumweru iyo kigeze gutyo gutyo nyuma y'amezi icyenda bagira icyo bagabana gutyo.
None se ubwo n'ubundi kwa bara yawe wagiye ubika bakayaguha iyo bayaguhaye uyakoresha iki Daniel?
Ari ibintu byiza wayahawe kuko ari igihe ajyaho n'inyungu hari ababa baragujije bakishyura urusantaje cyangwa inyungu ku ijana. Ni byiza iyo bayaguhaye rero ari ikigira ukuramo gifatika nk'urugero ari igihe baguha nk'ibihumbi ijana iri gitanu se cyangwa 200 bitewe n'uko mwungutse ukabayaguramo akantu gafatika nk'inka cyangwa se ikindi gikorwa cy'iterambere ukaba wagera ku mushinga wundi ufatika.
Wavukiye aho ngaho Ruharambuga?
Yego rwose.
None iyo ufashe uko Ruharambuga yari imbeze mu myaka tuvuge itanu ishize, urubyiruko rwaho uko rwari rumeze mu myaka itanu ishize ugereranije n'uko rumeze ubu ngubu, wabona ikihe kinyuranyo hagati y'uko byari bimeze n'uko bimeze ubu?
Bo murakoze cyane. Urubyiruko rwo hambere urebye mbere wajyanga igihugu nticyabitaga, ariko mu by'ukuri kuri iki gihe usigaye usanga igihugu rwose kidukangurira kugana amabanki za SACCO za BDF aho baba badufitiye inguzanyo nk'urubyiruko, cyangwa se bakagira icyo bafasha abishyize hamwe bakiteranya. Ibyo njye mbona ari itandukaniro cyane kuko abenshi bagiye bakangurirwa kwishyira hamwe hanyuma bagaterwa inkunga bityo bakarushaho kwiteza imbere.
So wewe uko ubibona rero, urabona 2020 mu yindi myaka wenda tuvuge itanu iri imbere, nta gushidikanya ko bizaba birenze uko bimeze ubu ngubu?
Rwose nta gushidikanya uko n'ibikorwa remezo niko bigenda byegera abantu. Ubwo icyo mvuga cyo abenshi barimo kwiga imyuga, kwiga gutwara, amategeko y'umuhanda, keka ko mu myaka itanu iri imbere cyangwa ingahe abantu rwose bazaba bariteje imbere nta kabuza.
Daniel, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo umaze kutugezaho.
Yego namwe murakoze.
Umunsi mwiza. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka tureke King Saha atubwira ati ngwagalanyo.
cyane we ni ku mubiri no kampanya mpundi abalala bye batari no mwana ya biri na ye mama kolinde kampeni engeri jo tamule engeri je we ni ku mubiri no kampanya mpundi Hey, haro marinde haro, bakuita kwera kanti si babako. Baby si bako, sena wetuli sane salo. Kwata kumukono, ye kwampuni sotulo. Hey, mpulu tenga woliao, olo tenga wendiao. Mpulu tenga woliao, olo tenga wendiao.
Mkwano wama, kanku kubaga.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda woni King Saha ati nkwagara nyo bishatse kuvuga ngo ndagukunda cyane mu rurimi rw'ikigande igihugu gituye mu majyaruguru y'u Rwanda niba ariho gituye niba ariho kibarizwa cyangwa se kiri buriya gira ngo niko umuntu yabivuga turi mu kiganiro muri sanga uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwa 12 tushigaje iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka w'2022 icyo turimo kureba turimo turaganira n'urubyiruko turababaza ngo uyu mwaka usize bageze kuki 2020 bije bibasangana iki ugereranije n'uburyo iterambere ryari ryateganyijwe mu bihugu bakomokamo inimero yacu ni ya indi ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ukaduhamagara tukaguha ijambo ku murongo wa telefone dufite Jean Pierre
ego
amakuru makuru Jean Pierre
amakuru ni meza
urahagana hehe
ndi Rulindo Masoro
Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda
yego
amakuru ki muri Rulindo
amakuru muri Rulindo ni meza urubyiruko nkatwe muri Rulindo hari ukuntu iterambere turibona nk'iyo mwaka utangiye hari ukuntu umuntu aba yaragiye ategura ibyo agomba kuzifashisha atangira umwaka mu by'ukuri byaba byiza akaba afite n'akazi muri rusange kakamufasha kuba yazajya abona amafaranga yo gutangiza bikeya muri business udashaka gutangira muri uwo mwaka ariko imbogamizi zikunda kubaho ahantu hava igishoro nabyisanga haba hagoye
n'ubundi waruvuze uti ufite akazi agenda azigama amafaranga ariko se nk'abatarashobora kukabona ubwo bigenza bate
abatarabasha kukabona barategereza bakihangana bakajya bakurikira kakimwe n'abandi rwose
none se kuba Leta y'u Rwanda yari yarashyizeho icyerekezo 2020 ivuga iti tuzajya kugera muri uwo mwaka ibintu bigenda bihindura aho ngaho muri Rulindo nta bintu ubona byahindutse nko mu myaka itanu ishize
ibintu birahari kugenda bihinduka harimo nko kwegereza abaturage amashanyarazi harimo nko kugenda bagura ibikorwa remezo nk'imihanda amashuri bagenda bayongera no guteza imbere ibintu byerekeranye n'ibidukikije.
None se ibyo bifasha iki urubyiruko muri gahunda y'iterambere?
Iterambere urugero wenda nk'ibikorwa remezo ntushoboye kuba wenda yabafite nk'ayo mafaranga ashobora nko kugura wenda nk'ikinyabiziga akazagishyira nko mu muhanda agatwara. Naho ku bintu byerekeranye n'amashuri byo abana bariga bakabasha kurangiza biboroheye, bamwe babashije gukunda ishuri. Naho ku bintu byerekeranye no gushakisha imirimo byo ntago akazi kaba kaboneka nk'uko bikwiriye.
Ubona hakorwa iki se kugira ngo aho ngaho muri Rulindo urubyiruko rusheho kubona akamiya?
Akamiya gashobora kuboneka haramutse habaye icyo bita kongera ibikorwa remezo.
Kandi umbwira ko leta yabyongereye, haje amashanyarazi, haje imihanda, ubwo rero ni ukuvuga ko urubyiruko ari rwo rwirangayo?
Urubyiruko byo nyine n'abariya bikorera bashobora kuza bakaba bashoramo ibintu by'imishinga bakaba batanga imirimo.
Ariko hari ukuntu njya mbona nk'ahantu hageze amashanyarazi mbere atara hari aho ngaho mu Rwanda, ukabona bashyizeho nk'udusaro de coiffure abantu barajya harya bakogosha, yego buri muntu wese ntiyakogosha, ariko ukabona nko kuba amashanyarazi yaraje hari ikintu kigaragara cyagiye gihinduka, ibikorwa nk'ibyo ngibyo muri Rulindo birahari?
Birahari, usanga nko muri buri centre runaka uciyeho haba harimo haraboneka saro de coiffure, urubyiruko rubasha kuba rwabadomine mu kogosha kabisa. Iyi n'abantu usanga bamwe bazi biriya byo gukora imisatsi barabyize, baraza bagashoramo business zabo bagakora nta kibazo.
Yewe, uko mbyumva rero noneho ndumva hari intambwe yatewe aho ngaho muri Rulindo, Jean Pierre.
Biri kugenda biza rwose, biri kugenda biza muri 2020 bizaba ari sawa.
Yee, ariko hasigaye iminsi 30 gusa ngo 2020 igere. Jean Pierre, urakoze cyane kuza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Ugira umunsi mwiza aho ngaho mu Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Sawa.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twakire na Elias. Oui, Elias, ikaze hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Amakuru Elias. Ubungubu turavugana uri muri gereza?
Yego.
Muri gereza mwemerewe gutunga amatelefone se?
Nokwigeketa nyene to iyo bacho baratwara bakanatubwirira nabi ngo tutwerekwa dutanga amakuru nyine nko ngaho ku Ijwi rya Amerika tuvuga ubutumwa tubayeho, ni urumva ni baje nyine baradutwara ariko ntitubyemerewe.
Noneho nanjye urimo urankoresha amakosa? Washakaga kujya
n'amakosa none twavugira hehe kugira ngo natwe twe Ijwi ryacu ribaze ribashe kumvikana?
Ngaho utanga igitekerezo cyawe.
Ahanini nuko kuzatubayeho nabi cyane. Basa tugatote twa rero hariho umugwi ububa sarashinze w'umugwi mwibanga w'imbonera kuba tukakampanira abantu tukakaguma bacana umuntu umwe bukebuke dokumentasiyo ikagenda ikabakirira torotire ikabakirira nabi akaza ari ntere. N'ubu turavise abantu bari hezishika batatu kugerekwa nabi, ni ukuvuga basa tubayeho nabi cyane, tugirirwa nabi. Umuntu wese azi ko atemeye kuba nk'imbonerakure cyangwa ngo abe ari umusenda avuze nta jambo na rimwe agira ngaha.
Ariko nubwo umbwiye ko uri muri gereza nta n'ikigaragaza ko ariho uri, ushobora kuba unambeshya. Ibyo ngibyo
niho ndi n'ukuri. N'ubu mpagaze munsi y'igikoni ahantu tutekere njya baduha ibyo ngo mbwiye n'ukuri, niho mpagaze n'ubu nyine. Naho wambarira nkaguha abantu bashika na cumi bari muri gereza, nabo baguhereza ntagiheriwe njya kure cyane.
Yewe ndumva noneho mufunzwe neza abantu mufunganwa za telefone mukaba nubwo uvuga ko
oya internet oya tabgari neza nyene none umuntu yo turinyekeza nyene iyo baje kudusopa baradutwara ariko umuntu aguma yiyaranje nyene mu buryo ashoboye bwose
none sizo mbonera kure uvuga ziza no muri gereza zigafata n'abantu bafunze ubundi muri gereza ko ari ahantu umuntu abafunze zihagira
gute urumva babarungika nk'abatasi bikitwa ko banze gupfungwa ariko atari byo bagaca rero batanga amakuru hanze ukabona dokumentasiyo rero igasizika ikajya ihamagara umwe umwe agenda bagakubita bakamuzana rimere nk'uko nyine ni uko nguko bakora ariko urumva bisaba bavuga ngo ngo nubwo dupfunze turwanye umugambwe kandi dupfunze ngo tuguma ahanini badushobora gukora dutanga amakuru ku isi cy'Amerika kuyihumura no kuri ziriya radiyo inzamba ziriya nyine bangaje ziri hanze yo zikorera mu Rwanda
urakoze cyane rero kuvugana n'ijwi rya Amerika kandi Paul ikomere
ego mukomere cyane muje muratuvugira hari igihe ibisota bikagabanuka mugira mu kigezeze nyine kugira ngo cyumvikane
ariko wowe utaragenda ufungiye iki
yewe banyagirije ngo nakomerekeje umuntu maze umwaka urenga mfunze maze umwaka n'amezi atatu n'urubanza ntirurashyika bataranze no kunshyira urubanza mfunze uko gusa na sentare ntirigere impamagara n'umunsi n'umwe
warabikoze ariko
oya ntabyo nakoze kabisa n'umuntu banyagiriza bamutumye ko ngaze basi tube twoburana yaransekuza n'umugore wa papa ni mukadata mfunzwe uko nta kintu na kimwe nabuze n'umuntu n'umwe ahantu nokibazo cyanjye gisuke kure byose narekeye uko nyine imana nibona izomfunze opfungurwa sinzi igihe urubanza kuje rutocereza
none kuki ataza se ngo aguhe imbabazi niba ntacyo wamutwaye
reka ntanki ni rimwe ndose narayamutumye ko arankaku yaranka kuyitaba na n'uburo mfunzwe uko simburana singirane baranse no batume bandenganya ariko base banankatire byose byaranse baranse kubikora
hari abandi bameze nkawe aho ngaho mufunganye bategereje ubutabera igihe kirekire
benshi cyane bamaze imyaka n'imyaka batwara hari nk'umutamaturo w'imyaka ishyika nka 65 tubana mu gasambure kamwe amaze imyaka 8 nawe ataraburana
we bamurega iki
we yakesa ngo yagiye kwibisha inkovu ava mu kirundo
Elias urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho ingozi
ego murakoze muze muratuvugira murakoze kumpa ijambo kandi Imana nibahezagire
ego umunsi mwiza
kwacunguru mutima isi ndirimbira nubwo ijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo waba ufite aho kujya mbwira mutima n'ibiri byo nibwira mbwira umutima kumunda nanjye nyine oh nanjye n'ukuri sinzaguhinduka oya nabisobanura ya c'est ton mari mon ami zekira ya yo ya c'est ton mari mon ami zekira je dubire inshuti zawe
kumva bana nawe genda ubwire inshuti zawe kumva pana nawe ngaho genda mazubwire mama wawe kandi genda mazubwire papa wawe Mutima kumunda njenye Oh na je Nukuri sinza kuhinduka Oh ya ye Sinzu kuna viso vandu
Ya 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 Yo ya 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 ya
Seto mali Mwona mi Mpechera
Ya 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 Yo ya 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 ya
Seto mali Mbona mi sechira No no kusonde pi
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi mu kiganiro muri sanga turagenda dusa naberekeza ku musozo dusigaje iminota nka 16. Ikiganiro cy'uyu munsi twagihariye ibitekerezo by'urubyiruko ariko ntibibuza n'abandi gutanga ibitekerezo byabo. Twavugaga tuti hasigaye iminsi 30 gusa ngo twinjire mu mwaka 2020. Uyu mwaka wafashweho intego yo kugera ku iterambere mu nzego zinyuranye. Usanze urubyiruko rwo mu Rwanda no mu Burundi rugeze kuki, ruhagaze gute? Tukabwira tuti mutubwire uko mubibona aho iwanyu. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umukunzi w'Ijwi ry'Amerika Louis Michel.
Ni mutagoma. Mutagoma, komera. Geoffrey, komera.
Komera cyane Louis Michel.
Ariko ubu ngubu narabuze.
Warabuze rwose n'ukugira ukaboneka.
Nawe nibaza ariko nagize ibyago mfusha abantu muri iki gihe gishize.
Yo, ihangane komera.
Niyo mpamvu nabuze. Hanyuma reka ntiye gutinda.
Eh.
Burya sibuno.
Eh.
Iyo urebye ukuntu hano hanze urubyiruko rukora, we usanga bishimishije cyane. Ubwo ndavuga nkamu ngewaho byerere yawo ndi.
Kukamunye. Bimeze bite?
Biraryoshye cyane. Abana nashyirahamwe n'utuvugana. Ubwo niwumva abana iruhande rwanjye hano hafi yanjye.
Oya ndabumva rwose, barakeye kandi barakina.
Ni agashyirahamwe k'abana bagira gutyo bagatangana amafaranga. Buri mwaka ugiye gushira bakayora, icyo ni icya mbere.
Icya
kabiri, uraje kubona ukabona abana bafite amashyirahamwe y'amagare. Ariko amagare barimo baranyunga. Icyo ni icya kabiri, uraje kubona ukabona abana ku mapikipiki barimo baranyunga. Uraje kubona ukabona abana barimo bagira gutya bakoze agashyirahamwe bahindura urunyanya. Urumva Geoffrey?
Ndakumva rwose Louis Michel.
Ibi biracamo singiye kukubeshya, barahagurutse barahagaze. Mbega reka nkubyize.
Yego.
Nta ntwari ikiri ku gishanga, bazi icyo gukora.
Nta ntwari ikiri ku gishanga.
Bazi icyo gukora. Urajya kubona wagiye ahantu hari butike, ugasanga ni umujeni uyirimo. Turumvikana?
Yego.
Irinde kuri santere, za butike nyinshi rero usanga ari iz'abajeni. mbega no kuvuga ngo bya birya bagwaje kwana bajaga babyuka mu gitoro gusanga no bagenda genda ari mu buhinzi yewe reka mubyi hari no mujye n'ibya birya afite ingurube zirenga 40 yoroye
ye ndumva eh
ndakubwiye ngo rwose mba ndabo ndu mujenye ariko njye ntabwo ndabakamya mu kiteze yego ushije ko wenda na akikeneye kukivuga ariko ndakubwiye ngo aba barakora ntabwo bikenye urumva urebye ko ari ukuntu mujenye ahagurukije inzu hariya yayindi yarangije arubatsa kubiseho ibikona kubiseho ibindi ugasanga umwana yubatse nk'inzu iteye na miliyoni nk'eshanu ubwo se ayakubye ye ayakubye make hamwe ayakubye mu bikorwa bye ahubwo bose niba banyumva ahandi hari umwana twaganiriye arambwira kiwe ati gusa ati ikibazo gihari ni ikintu cyo kugira ngo umuntu azabone ikintu bita inguzanyo inguzanyo yagomba kuyibona dore ko kenshi na kenshi kugira ngo ubone inguzanyo ugomba kugira ibyo werekana ugasanga ari abana bishyize hamwe bagiye gushaka inguzanyo ukajya kubona uko hashizemo umwaka batayibayibona ngiki kibazo ariko ubundi muri byose ndakubwiye ngo abantu ntabwo bicaye
ni ukuvuga se ko aho ngaho ku Kamonyi abantu kwa kundi abantu bajya gushaka amaronko i Kigali byaragabanutse ntabwo bakijyaho cyane basigaye bakorera aho ngaho
ariko reka nkubwire iki ngiye nakubwira nk'ubu ngaho ntuye hano hano hano
yego
ukumva n'abana bakora kereka umuntu ujya i Kigali ni umuntu ufite nk'umuntu nka mwene wabo cyangwa undi muntu baziranye akamujyana atitamujyana mbega ubuse mubwire bambaye nta nabundi ntabundi ntabundi gusa ntabwo nakubwira ngo mu mujyi nkingi bajyayo barisa bariyo baturuka hejo nabantu bashobora kuba bahari nkaba ntabazi ariko ngiye ndakubwira muri rusange anjye nirari abana barakora ibyo kugishyira n'ibirimo dore noneho rero ko rero kugeza ubu ngubu kuki Kigali ntabwo ari ibikino turumvikana
ndakumva Louis Michel
kuki Kigali ntabwo ari ibikino kuko kera umwana yagiraga gutya yiga mu ishuri arimo akiri no muri primaire ukajya kubona ukuntu ateye ishuri agiye i Kigali ukajya kubona ukuntu umwana agiye muri nayini yize mu mwaka umwe baramushije agiye i Kigali ni ikibaho kubera ko bakubonye i Kigali bagukurayo nabi niyo mpamvu rero abana bahina umugongo bagakora ibyo kujya i Kigali biri ku ruhande
ye Louis Michel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Joseph urakoze nawe gushima
ugire umugoroba mwiza kandi nubwo hakiri kare bwose
ugiye kunyaga ahubwo nari ngiye gutangira kuko wifuriza ikintu nahamagaza naho n'ibyumweru bibiri bitaha ariko n'ubu rero umerewe neza ariko icyo nzakikubwira hejuru y'itariki ya 20
ye urakoze cyane icyo wenda kumbwira nanjye nicyo nashaka kukubwira
buretse kubimbwira
reka tube tubikenyereyeho tuzabivugiye kuri iyo tariki ye umunsi mwiza Louis Michel
yego nawe igitero kiza Joseph mukomere munsurize n'abandi bose ubabwire uti Louis Michel ari ntaho yagiye
ndababwira hariya ndabona Facile ku bugenzuzi bwa programme ndabona na Patrick ku buhanga bw'ibyuma ndabakubwirira
urakoze cyane ko ukenje abamama
mwiza ye umunsi mwiza radio ijwi rya Amerika reka twakire na Hassan
murakoze cyane kunyakira ijwi rya Amerika
yego Hassan ni muherereye hehe
muranyu
amakuru ni meza
ngerageje kurasa ku ntego wenda y'ikigitero n'ikiganiro mwarimo kirimo muri radio ikiganiro cyiza atuko nari maze iminsi ngerageza mbashaka ku WhatsApp nkababura bikanga n'uko nagiye mu application za kugira amajwi birakunda
yego
uko kijyanye n'urubyiruko koko hari igihe za leta zo muri Afurika zigerageza gushyiramo imbaraga zikatuma aho mahugurwa abigubaji abigubatsi mekanike nkubwo hari igaraje ryitwa umwe garaje igeza gufasha abana babandi b'abana bize nka tronco donc bananiwe batwe bana bya tronco bakabafasha kuza kuhiga mekanike imwe nari ngiye tukanatse tukabigira mu ruhare tukabereka ngo dore muwayi bayifungura gutya icyo bita mu cyongereza ngo gear box bayifunga gutya
ubundi urahagana hehe Hassan
pardon
urahagana hehe
ngende I Kigali Nyamirambo no kuvuga ngo kwa kundura urubyiruko do urubyiruko ruvanya amaboko mu mfuka rugakora tukitabira umurimo nkuko leta yo ibishishikariza urubyiruko icyo gihe nibanabona n'umwanya wo kujya kunywa ibiyoga bwenge usange barajya kunywa ubuyoga bwa buyoga bwenga bwa fake mu makaritsiye cyangwa se mu matari n'ibindi ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda abana bagira guca baba barangije amashuri wenda nka primeri cyangwa kigali yo 9 years wenda akajya no muri 12 wenda uwaba bakabura ubushobozi bwo kuba bamwishyura amashuri ngo akomeze yige secondaire wenda ajye mu mashuri wa kane n'icyiciro ikurikiraho bafite bagiye baza bakaza bakigira abantu bafite amagaraje babafasha bakunguka ubumenyi kuko isi ya none umurimo ngiro donc nicyo kintu gifite umumaro cyane kuko ntabwo avuga ngo uziga ngo ujye mu biro ikindi kintu cy'urubyiruko umva ko kwiga amashuri ari ukujya kwiga ibintu byo mu biro ibyo bintu ntabwo bikiri ntacyo byari mu byo mu bihe byatambutse ariko muri iki gihe hari imibuga myinshi umuntu ashobora kwiga ikamugira umumaro
urakoze cyane Hassan kuri ibyo bitekerezo ha Ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
urakoze cyane murakoze cyane ngire ryiza namwe
okay
Patako, now na baby bu patako, na ete di, hey, kwagaranga boli, siri kugeza boli, teri kastanku boli de, why don't you know, kwagaranga boli, siri kugeza boli, teri kastanku boli de.
Baby.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Isaha irageze yo gusoza ikiganiro muri sanga twaganiriyeho uyu munsi. Dushimire abaduhaye ibitekerezo binyuranye, ba David, ba Jerome, ba Daniel, ba Jean-Pierre, ba Elias, ba Hassan n'abandi mwese tudashoboye kuvugisha muduteze amatwi. Shimire rero na Patrick ku buhanga bw'ibyuma, shimire na Facil Gabeho wegeranije amajwi yanyu akanabaha ijambo. Reka mbasigire Ike Bender na Shiba Bati Fama, mukomeze kwiganwa amahoro n'amahirwe abinahangaha, abo mu Rwanda mukomeze kugira umugoroba mwiza.
I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man we be dating. And in the end, girl, I'm gonna be a listing. Take my time, no more rushing. Where you want, no more blessing. Come again, we are leading. Number one, now why are you not debating? One, two, zinukupabala.
When you know, you're not with you. Oh, my body for you, you. La gasta y no funda gobo con yo. Tonda gobo con yo. One, two, zinukupabala. And I feel you, uh-huh. Your big bamboo. Zinenta gasta la kamularu, uh-huh. Yeah. Fama, one, will you take me higher? Fama, one, will you burn like a fire? Would you stop this? Do you change my color? My color. Zenimiro, Fama. Zenimiro, yeah. Zenimiro, Fama. Zenimiro.
I say one. Zenimupabala. One, two. Zenimupabala. Say one. Zenimupabala. One, two. Zenimupabala. Hey. I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man navigating. And in the end, girl, I'm gonna be a vesting. Farmer.